إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد ثم تندزوا اجتماع الله تبارك وتعالى ثم سبسوك سلسلين بكوا اجتماع محمد صلى الله عليه وسلم twalimu ahadithi wano mchitabu chiti wa fadhlu al-islam cha imam muhammad ibn abdul wahhab rahimahullah tabarak wa taala umukuba imam abanene abalo anilizikiriza adalambisera bya febino ere sina yomukolo gonnago akujukira oba kufakwe oba mbeera ki yonna nga bakasuukira ddala mwoyo bwe boogera abagaka waliwo omu ku bazuzi mu ddiini eyalaze mbu abasalafu nabo balinayo wiiki eze ntegeera si ntuufu olaba tetulina ya nabbi tetulina kujjukira oba nabbi kudda madiina oba nga akomawo makka oba kuzaalibwakwe oba okufaakwe okwa nabbi sallallahu alaihi wasallam olwo kisobola okujja kubamanya abasigadde nedda si kituufu naye nga tukkiriza nti imaamu ono yakola omulimu munene alaihi rahmatullah bo bannabbi daa tebalina buwomerevu bwa sunna kuno ku nsi era tebagenda kunywa ku mazzi ago amawoomu amalungi getwali tulaba ku hawdi eyanabbi sallallahu alaihi wasallama قال رحمه الله ولهما عن أبي هريرة ولهما تجز حديث البخاري لمسلم ابقوا أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقام عليه الصلاة والسلام وددت أن قد رأينا إخواننا nabbi yeegomba nti neegomba nti singa kale tulabye ku baganda baffe qaalu basahaba ne bamugamba awalasna ikhwanuka ya rasulallah kale tuli baganda bo nabbi yeegomba okubula ku baganda be bayogeraku beebo abataamulabako naye nga baawulira enkola ye ne bajagala yasomesa bwati nga batambulira ku bulungamu obwo bwe yaliko kuba enkola ya nabbi nga bwe yali newetogeera kati weeri walillahi lhamdu nabbi yeegomba okulaba ku baganda be abaasiima enkola ye nga bajagala kuba bakimanyi yabalondera ekisinga okuba ekirungi alaihi salatu wassalamu inna hatha ddiini yusur eno eddiini gyolaba nyangu nyangu buli nabiki yasomesa bweba nyambala yembere nyangu esfala zibere tano kyekye kyangu bambi kyatuleka kwa alayhi salatu wassalam buli kyonna kyolaba bweba zaka nga bwe yagisomesa bweba obwangu mu mali enene omutema kulagira okugyamu omutemu ogw'omutono kati abasiima ekyo era abaagala enkola ya nabbi nabbi yeegomba okubalabako abagenda okujja oluvannyuma oluvannyuma olw'ekiseera ekinene nga tebamulabyeko nabo tabalabyeko wadittu anna kad ra'ayna ikhwanana yabagamba neegombe singa tulabye ku baani ku baganda baffe basahaba ne bamubuuza awalasna ikhwanuka ya rasulallah fe tetuli baganda bo kyabakwatako nnyo bambi kuba nabo bamwagala nnyo basahaba abo baleka byonna nga buli kyabalaga buli mbeera ze baaliko kuba yabasanga mu mbeera ez'enjawulo naye nga buli bwabalagira bateeka mu nkola nga bamwagala nnyo nabo ridwanullahi alaihim bal be batusinga okumwagala teri yagenda kuba kumwagala nga bwe bamwagala alaihi salatu wassalam bamwagala n'okwagala okwo okw'amazima era allah nassa qur'ani nga nabo abasiima abaagala radiallahu anhum waradu anhu balaga omukwano ogw'amazima mu kuteeka mu nkola buli kyonna kyeyabalagira alaihi salatu wassalam ekyo nno kikulaga b'ebitiibwa nti eno eddiini nyangu omuntu agikola n'omutima ogwo ng'awulira ayagala ne bwebaswala waliwo bezitowerera abannanfuusi abalina emitima emibi bwe bazitowerera naye bamanyi obulungi bwayo ebagondera nebanyumira allah agamba mu qur'ani suratu al baqara وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ إِذِتُ وَنْيَوْمُ نِمْبَزْتُوا إِلَّا لَبِ الصَّلَوْا قَلَيْوَ الدُّوكُ okujjako abantu abagonvu abamanyi obulungi bw'eddiini eno edduuka aliggala n'essanyu nga teryamukase wadde bakasitoma weebalyawo ng'awulira essanyu eryo n'obugonvu bw'eddiini eno ng'emunyumira byonna n'abireka n'amanya nti kati jjuma olw'okuba nti eno eddiini ki eno hadithi ababuze bo bagyesembesa ate okwonoona eddiini ne bagamba eddiini nyangu salamu by'oyagala oba oli ayambadde enyambala gy'ayagala mumuleke tebukalo bya ddiini omanyi bwemubika la kyebayita eddiini obwangu kyekyo nabbi kyeyatulekako nga bwe yabisomesa bwe bwobwangu allah bwatwagaliza bwe bwobwangu bwe yatulekako nabbi waffe alaihi salatu wassalaamu era tewali kyetaagisa kutuulamu kulaba nti abantu tubagondezaamukko eddiini ng'egize la kyebayita omukkiriza allah bwe yatuwa byonna awulira nga bimusanyusa ng'atebenkera nabyo fala warabbika la yu'minuuna hatta yuhakkimuuka fiima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja allah yakirayira mu qur'ani tebagenda kuba bakkiriza tekigenda kusoboka okutuusa nga balamuzza obulamu bwabwe ebyo nabbi bye yajja nabyo ensomesa gye yabalekako nga yeyebalamula mu bulamu bwabwe ne batabaako mbeera yonna gye bafunamu gani wano obusiraamu tewali kyakukola bwatunyiga bwatunyiga wano nga tebakafunamu ako senga okafunamu obukkiriza buba bwa bulimba obwo bwe weeyita ethan ekyo nno kyanukula ensonga ebadde yogerwako ebiseera bino abamu kubagezesebwa n'ebitiibwa ebyo ebikolimire bano bifuuse ekigezo eri bwamanya nti alina ekitiibwa dokita n'ebitiibwa ebirala alaba ng'asobola okwogera mu ddiini kyayagala ekigezo kyetufunye ebiseera bino nti webamuwa ebitiibwa nadda ku mitimbagano okwo alaba ng'asobola okubaako kyayogera buli kyasanze mu ddiini ya allah tabaraka wataala ate naye babigezo nti n'abantu nabo bakitwala bwe batyo baga dokita yayogedde dokita yayogedde tulina gwe twasanze e makka nabadde ne sheikh abubakari serunkuuma twamaze kusaala otalawuya etutuulamu naye nga tulina ensonga zetwogerako etumulaga enesunga kitwatuseko ne tuyingira kulumbe etumulaga obubi bwalwo nagamba omugamba kutyango Sheikh Gunda inaba Sheikh byamenye nga bana wano mbamanyi Sheikh Gunda nga tuba nemulumbe ogambo kyanti lufu Sheikh yasoma nebitabo obambe yayogedde abo abaana kwabadde konde Dr. Gundi naye tuba naye kati ngaalagamba obwo bujulizi Dr. Gundi naye tukola ki tuli naye kyekigezo era abantu ate bazimba nakyo nayagala nsangire mu ddiini ya Allah tabaraka wa taala era n'omuyita nga tokitaddeeko alabira ddala nga mukakanyiza era omu kuba amuyita n'okusomesa nga tebakitaddeeko ekitiibwa bwe yajja okutuula bw'ati n'asooka asirikira agamba dde siri wa kusomesa naye mpalirizibwa naye mumanye omukoma twasoma ebitabo byaffe bwomboba ompita wo twanjula omuteekemu kokka woowo temumalaga tuyita bwe mutyo ti ng'awulira ebitiibwa birina okukola ki ekyo nakyo kigezo kye tufunye olwaleero ezo ensonga ezoogerwa ntyamu simanya kebayisa akakiiko kebalina okuteekawo mbadde nkakebera wano kebayise bakayise think tank abasiraamu be Uganda tujeetaaga wano okusobola okulaba nti waliwo ebintu ebikalumu ebyetaaga okugondezaamu abantu naye kati bano baseeka bamu ba muliro beetaaga okuteekawo akakiiko kagondezeemukko abantu simanya oba akakiiko ako kanaagonzaamu eswala taano zifuuke nga ssatu bantu baleme bakaluubiriza oba ez'emisana bazireke engeri gye baba mu mirimu oba ekisiibo kanaakyusaamu ako akakiiko ennaku ezibadde asatu 29 babakolera ennaku nga 10 ab'e Uganda ennyambala eno bakalubiriza ebagijjewo kati kirina buzibu oli akweyeseza obako ekakiiko ako kubanga waliwo omusiraamu omulala ow'eddagala aliwo atunda eddagala yavudde ate nena yagala okwambalira bashefu yasomye hadithi enfu ya Muazi mumanyi agesi hadithi bagimanyi bano alaga obukambe oyo abo basheeka ba midiya mubamanyi ebizibu ebibatuukako nga jjajjaabwe jjajjaabwe mumujjukira namwogerako Sheikh midiya waliwo omusajja eyalina ekibuuzo eyatta abantu 99 kati bwe yatta 99 n'abuuza oba alina tawuba naye bwe bamulagirira eyayogera Sheikh Midi yaliwo mu kiseera ekyo gye yagenda n'amubuuza nti nzisa abantu 99 namugago tolina tawuba musajja ali awo ate ne bamutta naye era n'aweza 10 oyo yali Sheikh Midi mu kiseera ekyo olwokuba ku Midi abantu baali bamukubira enduulu alina ba followers ku Facebook yali talina kwanukula kubanga byayanukula tabikola ki yali alina irimu gisindika eri bamanyi era bambi omusajja oyo bwe yagenda n'afuna Sheikh omutuufu yamubuulira fatuwa entuufu tewali kigaana kwenenya eri Allaho inna allaha yagfiru zunuba jamia naye Sheikh Midi ebyamuviiramu byebyo bamutta ku kiseera ekyo nolwe tulina abavubuka abo ba Sheikh Midi naye yavuddeyo mulayika mwamuwulidde akira kwogera nnyo ku mikolo n'ayogera awo ne baseka ne bawemula kati yawulidde ensonga zino ne n'avaayo nti ayagala kwanukula ba Sheikh era n'aleeta ne hadithi ya Muazi tolaba ne Muazi yagamba ati ajitahidu ra'ayi hadithi Imamu al-Bukhari muna hadithi alaga nti nkuddala ne Imamu Abu Isa at-Tirmidhi muna hadithi alaga kati ye yagambye n'okugamba baseka be Uganda yo hadithi tebagimanyi tugimanyi nti nfu tugimanyi nti nfu kyobola tetusobola gyesembesa era ffe twongera kikkaatiriza tewali bwetaavu bwakakiiko ako obulungamo nabbi bwe yatulekako bwe tukola ki bwe tumalira think tank bwoba oyagala omanya amakulu gaakyo a body of experts providing advice and ideas ojuwa kibaita think tank sagate kibagirayo gye kyava mulimu abalaga ekigambo ekyo batandika kikozesa mu First World War think tank naye nga amakulu gaakyo mu bufunze kaba kakiiko
akaba kugunga bagala okubaako bibawabula advice wano kino kibulamu kati ono sebo yatugambye ne wabaawo ne seeka yavuddeyo mbw amuwolereza omanyi abantu abo irimu gye balina nene waba gye balina nene bagenda tebajja kusomesa bantu kutandika okuzanyira mu mateeka ga Allah tabaraka wataala mbu irimu nene kubeera waliwo naye alina dokita omulala gwe yali ayogerako nagambe ekibalemye okumutegera dokita w'amaanyi kikulu baasoma nnyo ebitabo ate oluusi ebintu byayogera mmwe temubitegeera baasoma ebitabo okusinga basahaba kuba basahaba bye baatunyola twabitegeera bulungi nabbi waffe yennyini abo badokita b'ebitabo binene nnyo okusinga ne ku byabannabbi kuba ebyabannabbi byali bitegereka bulungi bye baatulekako taraktukum ala almahajjati albayda layluha kanahariha oyo nabbi kwe yatulekanga buli kimu kitegereka bulungi kati simanyi oba abo badokita eddaala lyabwe ddene okusinga ne ku lyabannabbi ekigambo think tank tukitegeera amakulu gaakyo geego genda mu dictionaries namwe mukirabe kaba kakiiko akaagala okubaako bye kawabula ku ddiini ya Allah tukyawula ne ijitihadi y'abamanyi ku masaibu agaba gaguddewo kyensonga eno tukoze tya bwe tugatta obujulizi mu Qur'an ne mu sunna tubyawula bulungi ono akakiiko kayogerako kalala nnyo kaba kagenda kujja kumenyawo ddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala simu ebukiiko obunene ng'obamanyi baffe abatuula nga Saudi bayatu kibaru ulama bamanyi abo banene abatuula ku bukiiko obwo ensonga ziguddewo ez'enjawulo ne bagatta obujulizi mu Qur'an mu sunna tubyawula bulungi ne kano tebaluubiirwa mbu akasaana okugjawo balaba nti waliwo embeera bano abasalafu gye bakalubirizaamu abantu kwetaagawo akakiiko kajje kabigonzegonzeemu ddiini mbwegondemu nefaanako bwetyo nedda nedda nabbi bye yatulekako tubikola nessanyu ero tewali kukalubirizibwa eddiini eyo ennungi kano kajja akakiiko ko providing advice and ideas on specific political and economic problems owulira gundi yaye wabeerawo embeera enzibu kati eddiini abantu ebayisa bubi ngeri bye bakola problems bazisanze mu ddiini yaabwe gye bakola kati wetaagambu wajjewo akakiiko kabagondezeemukko ebizibu bye bayitamu mu nnaku ze basiiba obaoliawo baalisiiba ennaku abiri babadde ku asatu naye oba nyambala balaba tegira ke kakiiko kye bategeezaamu ako ka think tank ako tukeetaagawo ebitiibwa mu ddiini yaffe la wallahi fe nabbi kye yatulekako kyekyo tukikola nessanyu eryo kuba omukkiriza toyinza kuba mukkiriza okutuusa ng'obikola ng'owulira essanyu wama kana limu'minin wala mu'mina idha qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum alkhiyara tekiyinza kubaawo tekisoboka kumukkiriza omwami n'omukyala allah bw'aba alina etteeka lyasazeewo n'omubaka we babeerewo n'endaba endala khiyara kino kyalibadde bwe kiti babeemu nabo n'endaba yaabwe ku kya allah n'omubaka we tekisoboka tekiyinza kubaawo omukkiriza alina kusiima n'ekyo ekizza okuva eryani allah tabaraka wa ta'ala idhan eyo embeera ffe twongera givumirira netwebaza ne bashekhe baffe abalungi abavuddeyo okusitula eddoboozi ku nsonga eyo n'okutegeeza abantu abo nti ekyo kikyamu ekyo kikyamu era abantu abo abazuzi mu ddiini tetulina na kuvaayo kubawagira wabula tulina kwongera kubavumirira mbeera zaabwe ezo weba twebatandika mpolampola ne bajja mu kuzanyira mu mateeka gaani ga allah tabaraka wa ta'ala nga bajjajjaabwe era abe baakulirizanga dokita gwe tulina akola bwa nabo bava mu nsi nga bwe batyo kwe kwonoona kwe baalinanga ne batuuka n'okuzanyira mu mateeka ga allah eggulu lyali ligwiridde ani olw'okuba situlaamu n'ebitiibwa kati ne bano bavuddeyo okusituka ku mbeera eyo naye okwo kuzanyira ku mateeka ga allah kwe tukyalina kukkiriza amateeka allah ge yatussiza alhamdulillah tuli basanyufu nago tuli basanyufu nago tewaliwo etaagisa kukyusaamukko ensonga eziba ziguddewo mu masala aga fiqihi ebyo bimanyiddwa entuula yazabamanyi ne baleeta obujulizi mu Qur'ani mu sunna wa amma ne bano betwogeddeko basheekhe ba midiya okuvaayo okujja embeera zaabwe embi bajja funa kyatuka ku jjajja bwe bamutta, jjajja bwe bamutta n'aweza kikumi, nabo bajja kwereetera emitawaana bwe banaayagala okuzannyira ku ddiini, batuloze nti eddiini yakwogera bwogezi oli avudde mu mikolo, yeekanga naye akoze eki, bw'amala okugaba eddagala bwati n'avaayo ajja ayogere mu ki, mu ddiini. Nedda ddiini si yakuzannyiramu, ddiini ya ilimu. Oleete ahadiisi otandika okukakkanyizaako basheekhe, hadiisi zooleeta enfu ezimanyiddwa eri bannahadiisi abanene, temuli bujulizi, ate gw'oveeyo okukakkanyizeeko basheekhe, owooninge n'okuwooninga. Allah atugeseza ne midiya eno, oyo avaayo bwatyo n'asitula eddoboozi ye naye n'eddooko liriri eno, akakkanyizaako basheekhe ku byatamanyi, ku byatamanyi, ahadiisi z'atamanyi, aveeyo mbu abakola ki, abakakkanya bida kisobole okusitulwa. Naye ekiraa kyetwongera okuvumirira be basheekhe abali wakati awo, enayagala asanyuse bannabida amulaga nti sheekhe w'amaanyi, ate eno mubasalafu naye nga tavaayo, ali awo bwatyo, awo babeera babi nnyo n'okusinga omunabida ddala, kuba omutegeera obulayi bwe nti oyo munabida, naye oyo ali awo bwatyo enaabalaga nti nammwe ndi nammwe, ate neeri naabalaga atemufaayo fenna tuli wamu. Kyo nakyo kiyimbe kinene kyetuyinza okwongerako ku mbeera ezifaanako bwe zityo. Izan ab'ebitiibwa eno ensonga nnene erimu okwagala okukuba ebituli mu shariya, mu shariya gye yatulekako nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, si yakuzannya kutwala bwetyo. Bwe bagamba okuteekawo embeera eno ebeeraga nti bye tulina tebivaayo buki bulungi, byetaaga okulongoosamu, bwe bwa obulaba obubeera ne mu bitunga ebyo interreligious councils, lwaki ziba zituula nga ziraga ne balinawo bali balungi? Temugira nti mulooza mmwe balungi mweka, kati ffe eddiini gye tuliko ya mazima ab'ebitiibwa, tetulinaamu kye tulaba nti tekisaanye, era eno eddiini ekola fi kulli zamanin wa makani, buli kiseera kyonna na buli kifo kyonna. Ogenda kwewa ekapitura China, Japan, buli wamu wonna ekolawo na buli kiseera kyonna, buli kifo kyonna eno eddiini ekolawo, buli kiseera kyonna eno eddiini ejja sigala ekola ki, ekola ila ayaritha llahu l arda wa man alaiha, tusa Allah nesimu anagijjawo ngaeno eddiini tukyagyeyagaliramu yeramula yerina okukola, era nga tuli basanyufu nayo. Anaagirama nti nzibu abaatomedde, tetutebenkera nayo nti alhamdulillah rabbi kyeyatulekako allahumma laka alhamdu, kyekyo ekirungi tekiina kikyetaagisa. Tufuneyo abatuula, baani abagenda okutuula abo, baani abagenda okutuula abo batereezeemu. Golaba abamanyi bazze bakafuwaza abantu mangi abavaayo, nayagala okubako byaterezaako mu Qur'an nti wano kino tekisaanye. Amayobe ne bagamba oyo ayagala kutereeza Allah tabaraka wa ta'ala, ayagala kutereeza ddiini ya Allah, ani ayinza okuvaayo bwatyo okujjawo nga teyeemanyi? Tetulina kyetuli, tetulina kyetuli. Njagala kukkaatiriza nti ensonga esaana okuvumirirwa, maloboozi ne gaviirayo ddala, era neebaza basheekhe abaavuddeyo, maloboozi galina okwongera okuvaayo nga gavumirira enteekateeka ezo ezifaanako bwe zityo, n'endaba ezo bwe zisaana okubeerawo akyuseemukko. Bagenda kukyusa ki nga tetulina kyetuli, tuli banafu? Eddiini yaffe kukola ki? Kugobeera ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Mukkiriza bwatyo bw'azimba eddiini ye, kugoberera bali baatumalira. Imamu Maliki gwe tumanyi obulungi, imamu we Madina, imamu Daril Hijra e Madina, tetumanyi ebigambo ebirungi bye yayogera rahimahullah, ng'amanyi babikomyawo n'okutuusa kati amanyi bafe abalungi. Ma lam yakun diinan yaumaidhin, ekitaali ddiini ku lunaku olwo mu biseera ebyo munabbi aline basahaba, falan yakuna lyauma diina, olwayo tekigenda kuba ddiini. Ne bwe munaatuula ne bagamba sima ba experts bano mu think tank, bakagezi munnyo, tewali kagezi munnyo waamu wabula kuzikirira kwennyini. Ne bwe banaatuula tebalina kye bagenda leeta nga kisinga bali kye baakola ki kye baaliko, tewaliyo wallahi. abo kibali ko ye yeddini Allah jayagala ebikobya imam Malik ebyo birungi amani babireta nnyo olwo baagala okutuzza ku nkola ey'ennungi ekitaali ddiini mu kiseera ekyo nga nabbi alimu basahaba tekigenda kuba tekigenda kuba ddiini lwaki bano nabbi agenda kubagoba ku luzzi bano betuliko wano lwaki hadithi tuzze tuziraba bwe banajja okwagala okunywa ku mazzi ago ge tuzze tulaba wano mu hadithi zino bagenda kumugamba innaka la tadiri ma ahdathu ba'dak tomanyi gwe bye bazuula ng'ovuddewo bwe batuula obukiiko ne bakolamu ennongoosereza mu mateeka ge wabalekako tokimanyi gwe kye baliko babagobe babe bagambe suhqan suhqan ay bu'dan mugende wala liman baddala ba'di abakyusa nga nvuddewo tetumanye ekibinja ekigenda okuwona barakallahu fikum mu hadithi wadde erimukka ebigambo naye amanyi bangi ekkuba ero balisitula bwe bamubuuza kubagenda okuwona mithilu ma ana alaihi lyauma wa ashabi nam hadithi erimukka ebigambo naye bannahadithi bangi bagatta amakuba ago ne bagisitula kubo lyayo sirinafu nnyo biidhinihi tabaraka wa taala kuba eyo hadithi yajjira mu makuba agawerako mu sunan ne mubitabo ebirala naye nga hadithi zonna zikulaga nti abagenda okuwona bebabaali ku ekyo kyeyaliko nabbi sallallahu alaihi wasallama nebani abasahaba ebyo biba bikyetaaga okukyusaamu tudde ku birala ngaate batugambye abagenda okuwona bebaali ku ebyo beyaliko alaihi salatu wassalam tebyetaaga kukyusaamu okuwona kwonna kubinyweza nabbi yeegomba singa allah yamuwa n'alabako ku bantu abo abanaawulira obukiiko obwo babuwakanye nga bo bagamba tusigala ku ekyo nabbi kye yatulekako nabbi yagamba wadidtu anna kad ra'ayna ikhwanana singa twabalabako abo mikwano gye baganda be saba allah asiteekemu abo abalemera ku nkola ye gye yaliko alaihi salatu wassalam nabbi yeegomba okubalabako wadde ye agenda dda naye nga bo bano bagamba nabbi kiki yaliko nga kyebanyweza qaalu awalasna ikhwanuka ya rasula llah ne bamugamba ffe tetuli baganda bo mbaka wa allah yabagamba antum ashabi kale bo baali bagatta bibiri yenkizo gye balina nti basahaba be babadde naye neekya ukhuwa bakirina innama almuminuuna ikhwa babwe yabalabako bulungi bwabwe era n'abasiima naye n'agana n'okubavuma la tasubbu ashabi balungi abaagala naye ate waliwo bambi bataalabako nga nabo yeegomba okubalabako naye insha allah waliwo okusinkana naddala okuvira ddala wali ku luzzi kubalina mu ahadithi endala lwe yabagumya nabagamba isbiru hatta talqawni ala alhawdi bugumiikirize byonna mujja bisanga bajja kubajerega embeera eyo nyweza ku nkola y'omubaka bajegeregerere ne mugumiikirize waliyo okusinkana wali katunywa ku mazzi ago saba allah ffena tuteekemu abo olwo olusinkana olulungi gye luli ku abo abalemera ku nkola ye ne baginyweza kubajjukira siya kusaaga enkwata yatugamba azzu alaiha binawajid hadithi entuufu mu sunani tirmidhi ya irbab ibn saria nabbi bwe yali atukuutira yagamba azzu alaiha binawajid mukwasegana mannyo amagego gano ganyweza oli ne bwakika ayinza kutuuka kgenda nabyo erinnyo n'agenda nabyo naye bwokwasa wano gayinza okugira bwe gati nekavamu mangu kokutta oba peeni kati naye bwokwasa wano oli ayagala okusika ayinza okujja n'erinnyo gano tigamala gata bwatyo bwe yatulagira okunyweza ekyo kyeyaliko alaihi salatu wassalamu wa ikhwani allazina lam yaatu baadi yagamba waliwo baganda baffe abatannabakujja tebannabakujja qaalu fakaifa taarifu man lam yaati baadu min ummatika onaabategeera otya batannabakujja nga bajja kujja luvannyuma oledde wafadda oli bategeera otya qaala araaitum law anna rajulan lahu khayrun ghurran muhajjala baina dhahranai khayrin duhmun buhmun ala yarifu khayla oli alina ensolo yeyo ensolo ze nga zonna ziryawo zirina kala nzirugavu nenga alina muendala yonna emirire yakayakana tasobola jira bamuzo yonna yonna nga etemagana gurra muhajjarina onna batemagana kubanga sunna kitangaala ekikitangaala tekikoma wano ogenda kujja nakyo yauma alqiyama ngaotemagana katoloza nabbi ayinza obutakutegeera nebwakulengerera eri anabbi ajja balengerera eri nga bategeera babali ku sunna abanyweza enkola gye yabalekako alaihi salatu wassalam qalu bala qala fainnahum yaatuuna bamuga kituufu ajawula ensolo ye nabbi n'abagamba nabwe kityo abantu abo bagenda kujja yauma alqiyama ghurra muhajjarina min alwudhu bajja kujja nga bakayakana newuzu gye bafunanga teyetagamu eyo nanongosereza kati wuzu abantu batukole bwetila nga nabbi bwe yagifuna bwe tulina okugifuna alaihi salatu wassalam wa ana faratukum ala alhawdi nabbi yagamba nze ngenda okubasookayo wali ku mazzi ku luzzi yagenda otusookawo alindirire abanyweza enkola ye abaginywererako ala layuzadanna rijalun yauma alqiyama an hawdi nagamba naye waliwo abagenda okugobwa ku luzzi olwo kama yuzaadu albaid addal nga bwe bayinza okugoba engamiya ngaebuze eyagala kuyingira wa muntu si enyini yo agigoba genda genda agigobaganya si weze siweewo ngamiya oli alonza oba kati eno yabaani eyingira yagana kumulira byakulya byawo agigobaganya ngamiya egenda ne bano bannabbidaa nabbi ejja kubagoba bwatyo mugende mugende eri ng'asika bannassunna abanywerera ku nkola gye yabalekako alaihi salatu wassalaamu unadihim ala halumma fayuqaalu waliwo bajja okkowola nga mbagundi mujje mujje bamugambe innahum baddalu baadak abo bwewavaawo bo bakyusa eddiini gye wabalekako baalabanga ebulamu baalabanga ebulamu ne bagikola ki ne bagikyusa tewateekawo mikolo egyo gya mawuledi bo baalabanga eddiini yo yabulamu waliwo n'oteekawo omukolo ng'ojjukira amazaalibwago ngaono yabadde yesembesa ekyapa kya sheekh muhammad bini abdulwahabu mba olukiiko olwo era kiba kitekirina buzibu okuteekawo amawuledi bwe batyo bwe baakola ng'ovuddewo abbi agenda kubagoba faaqulu suhqan suhqan ay bu'dan bu'dan agenda baga mugende wala wala mugende 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 abatamwa tayinza naye kusiima bantu bava ku nkola ye alaihi salatu wassalam nga nabbi waabatamwa ekituufu ne kuno ku nsi omuntu omulungi alina okutamwa bida'a ne bannabida'a toyinza kutuula na mulukuŋŋaana ng'ali awo bwajuliza ggwe neimamu gundi tumulina nga lukuŋŋaana olwomunabida'a waakyo nga ggwe gwajuliza nga nawe owulira oteredde saba allah tutaase atuwe okunyweza enkola ennungi nabbi gye yaliko teyeetaagamu nkyukakyuka oba nongoosereza zonna kyetulina kyetwetaagisaamu mu ekyo bitumalira kitumalira ekyo kyeyatulekako ekitiibwa muhammadin sallallahu alaihi wasallama allah atusaasidde nti bugwe buli kyonna kyoyagala mu nkolaye kikubyeko wekiri ene ediini allah agireetera abamanyi abamazima n'okutuusa kati weebali abamanyi abalungi nga bakulaga kimu nti nabbi yali bwati allah n'agireetera abamanyi abalungi abatuwandiikira ebitabo ntero kikkaatiriza nga buli kyonna kyonoonya mu nyambala ye bweba mbaga yagikola atya okuwasa obulamu bwe bwonna bwonna bwalinga butya allah eno umma n'agireetera abamanyi abanene nga ba imaamu albukhaari ne batuwandiikira ki ebitabo ebyo kati ngaono hadithi yabadde asoma enfu ng'ayagala okumanyirirako basheekhe ba imaamu albukhaari baziramulako dda allah bwe yabaleeta abamanyi abo abanene akulaga bulaiza ekyo si kituufu kino kiribw ekiti ne batutungira ebitabo ebyo ba imaamu muslim ibn alhajjaj alqushairi annaisaburi baimaamu atirimidhi abu isa baimaamu abu dawuda asijistani baimaamu ibn maja annasai dara kutuni ibn khuzaima n'abajja oluvannyuma sheikh alislam ibn taimiya alaihi rahmatullah بإمام ابن القيم ابن رجب الحنبلي أم الزيتم بمن يوغنا إمام أهل السنة والجماعة الإمام المبجل أحمد بن حنبل الشيباني بنا نفتو سكت بمن يبتمان يابنيني بشيخ بن عثيمين بن باز الباني شيخ مقبل نابل وقت يابلام ونقب الشيخ فوزان نابل الابانجي بنا نغبت الزايق ونقول جياريكو واجتي ونبدو في محمد صلى الله عليه وسلم وقونا قلنا تبديو قويتو جياريكو جياريكو عليه الصلاة والسلام تواليو قونا Ngozula utekawo obuchiko ufana na kubwe butyo nasalullaha salama wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan waffaqakumullahu tabarak wa ta'ala lima yuhibbuhu wa yarda assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh